Ushaskia kwa Douglas. Ushaskia kikingia ni kuplas. Huko anga badu na chuklo wa madam. So anguka nao itabaki meflow na vibe. Anguka nao koko single for now. Mdagi mdagris ndeja patikani. Adi late night sa sita ndo tani wai. Nikupini location alkofana na hii. Sukate call niko chomba ya G. Mina juwa utakuwa iriz or iriz. Acha ni kushow kwanza form ya didon. Nisha shika mpua na tuende chini kwa chini. Akiwa adi na mini. Say tunasikiza Shin City tuna feel free. Take a video na upost pale NGC. Jina ni Cantel kurapsi ni talent G. Anguka na anguka now, check it. Anguka now, twende down low now. Stand up to your feet, mikono juu alafu click. Uliza pesa alafu, one leg. Anguka now, one leg. Anguka now. Anguka now. Anguka now. Anguka now. Anguka nayo kama uko na new cut. Anguka nayo kuna party na magwash. Anguka nayo round 2 kwa hii bash. Anguka nayo ati, anguka nayo ati, anguka nayo. Anguka nayo, anguka nayo ati. Ati, anguka nayo. Ati, anguka nayo. Na katika msupa we banjuka. Cheza chini kukondezo madhuta. Anguka nayo baby galusha itika. Ndagi mdagi matisho za wadagi. Ama darling, tambu serikali. Tuni serikali, tamka asali. Simnajua ni nani, flow mshati. Ki, don medunga apo dauni. Chi, kutekiwa poa daily mi. Ti, haha, skia. Beba, anguka nao. Anguka nayo. 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 Ati, anguka nayo mtupa me feel relaxed. Anguka nayo kama uko na new catch. Anguka nayo kama unapati na magwash. Anguka nayo round 2 kwa hii bash. Ati, anguka nayo. Anguka nayo. Anguka nayo. Anguka nayo. Ati, anguka nayo kama uko na new catch. Anguka nayo kama unapati na magwash. Anguka nayo round 2 kwa hii bash. Anguka nayo ati. Anguka nayo. Anguka nayo. Anguka nayo. Anguka nayo. Na chuklo wa madam. So anguka nao itabaki meflow na vibe. Anguka nao koko single for now. Mdagi mdagris mdeja patikani. Adi late night sa sita ndo tani wai. Nikupini location alkofana na hii. Sukate call niko chomba ya G. Mina juwa utakuwa iriz or iriz. Acha ni kushow kwanza form ya didon. Nisha shika mpua na tuende chini kwa chini. Akiwa adi na mini. Say tunasikiza Shin City tuna feel free. Take a video na upost pale NGC.